tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakira be hede be jamnyalle modo heden ko ne kikide alal bare de didi lewru juliya hitande 2025 sappo jeddi amde jabburi maslima chapande na eji usman nyaale budde kabaruji do ganyi kantete bobbi jande do yimbe kutiti golleji mubben alal bare hande na tiagal hippongoji teedude se ngadi kanyan le galle kewde leydi meden di anniyaji an gonda do yirwirde yirwinde ngurum mari ndi faanda mudun ewtude no jawdi hebirte fa watte le o nukku kero leede tati dewtere mun fuddi winde alalba altinere yabene de do golleji mudun sini ndungu ana wondi enadde sarabe yokabe ana bemba e yolongoji sukabe fewde e wada watta di masibaji hitande fu e politiko hani wadede edun fawi do komi noddeta on nan parla e ngarande balde halum do e sede yodi wen sembe kabaruji di kikida ko bismillah mo hedaade studio tamani taggal bonandaji kewdi terrorist e ngadi kenyan de yere warti alal bar hande li gelle nyono mollodo sandare nyoro di boli gogi e kai gelle yogaji ana ngoni e mboy yonki ana ngatane du hakkilo ngatane du koy mben hakkilo micintinde wide e wi etat major general des armées ko buri hippi be chapande jattan woni solsinabe le hippongoji ngadi le wakati goto bete kenyan fa bidure en fam ken Umar Ali Sisa chake
Nyaloma chagal hipangol ngadangol fewde ngallure kayne yimbe fu fuddi riwoyde haaje jumu'en gollirdi furoba fa yottodi ngala e jeel laamudi fu fuddi golle butigaaji kewdi uddinodi kenyam utti dame mudum luuma fa yotto boli fu gondi le laamu kay ya warta yimbe ana mate ele mudum le cercle baflabe to bendo yimbe le jogibe kaborde hippi usine ngaji deere warti tondu yimbe fuddi golleji mu'em le usine ngaji kippadi gankoteri karaga kayen guranda nyonoto hipangol ngadangol talatar kenyam wurojini yimbel gombel ngallurende horongoji ka mangal pad embe ana wonde jukitaade dum le nokko o gotel mudo woni ko tayka molodo region segu ka nyoro di sahel soldats em lede amendi le wi horebe mu embe kanyu en kana wonde jukitaade horongoji mu em faham le nokko le kippaade le communique ma go jaltinaado go o lewro julien du etat major general armee lede amendi holiti wiide imadaraji mudum le nokko mo noddirta lak tele ana le cercle gundam Région Tombouctou, Nangito terroriste M, Nayom, Joginobe, Tolki Walki Idi, Dabaji Teme Idi Noga Jui, Ngujadi, Wankobe Tete Jude, terroriste M, Be, Le Imadaraji Mabedi.
Batte Bonandaji terroriste en Talatari Kenyan, di Gouverneur Région Kaib Ami, Dabere Watugol, Kouvrefe Iude, Never Jama Yota de Caesar Bete Hake, Leuru Kowai, Beide de, Ononde Dabere Amamadu, Le Région Ngaji, Kiwdi Sabe Erafinde Nago, Hitunuweni Nafa O Kouvrefe, enwayi habude e wayde deejere na jantotod amen Khalifa Goita lande ke di lande docteur Amadou Touré sebo hakkilo bangande nagu kede ko widu faccitan Umar Way Gallo
le couvre-feu bien que contraignant
le couvre-feu ngonga jati jamaade na way matude tiadele ka yodum wajibi non so waydi denagu matamali nokkule de non watta so jamaade kanye jawlelu muden reeno non watta so mangal pat en be du ngad lugaji muden jamma keba do hen kabaruji eno kani rentirade e rente jamaare de dido dabareji dubbe jeltinta le hen fati waydi denagu lanyo so yotto nokkule de fuf be jalono be kani rentirde yimbe be couvre-feu fa ko dartete ko hebe dum fon yewi do no mangal pat en be gollirta kanye yibelbe ndukirta be juude no be kani renirti
dum development a long term
sakirabdi kabaruji fu andono ba hebude do bembe ande de do hel amen facebook kanye konte x wollitinde anniyaji bamana dino nokkuje leede tatte do ni ngurmare ni dona wanda illa altinere chapantati lewru juen do bamako do faanda mudon dartude jawdi mbawndi wattede fa yirwira wada do hokkindirde hakkilaji hakkunde himbe mali burkina e niger o golle hulitan anniyaji kejnaadi bibbe de fedde confederation aes jantore fatumata ko joddo faccitan umar waygalo e mamadou samasiko
Mathias Palevuro kanyu lami fedne noddirta oni abita leede keddude hirnaange rumde afrique nde o holitide nyaloma hande no dum faaboto no be kan yeltinirde dati ko han yirwimde lefo lupta ko gurma fewta e cadele deedu
le defi d'abord c'est
challenge ulide ndenaago suni diga heba mobilitede ko heddi ko ko mun en majjan do dawrude kala projet ji yirwere nyibetede no fokaji mun en tayke bangal jamare nde den kabar yirwere latto hakika le don nokku kersa
particulièrement wonno tobe kolliti wiide be ngaran yeltinde tongande hande hunciande himmeji jamarnde hoore konairi bangal ndenaagu
setatuli
kongal lokal tal fana mudun yo yewtade no haniri ko sarta yalla famude kratelaji hani yewtede nden andude ko hani hokshinde hore da fun bangal yirwere elekeri di wala fun do newinde sabe alhal ndenaagu len ko e on wottu goto lambi be na tagiru wiide an hani sababuji yirwere juine leddi do no kujike sabe fama wiide on jaat woni asul basi hakika
odo botu balde joy secrétaire généraux en andabe kabar dido gulli jano gonno ton be mbibe ngaran yaltin do hen tongande hande huli ted leedele de kuncena dum hore ko nayri bangal dati politique hakkunde do leedele tati
nyande fure be buri dartude fanjire no mojjire le ko wondi e yirwude joni yo wadde jododo de peneje don ko benodirta sifoni e wiire be yogabe wadde don yo faabe bele yide kanon e yube yidon masirita non hono masiriji keddi di ko waawi ngarinde debbo e wi sottobe don be lumo jododo de peneje don sifoni ngaji di ana welile o wakkati jantotodo don ket ena jantore Abibatullahi Balde.
Odo Mariam no yidi wattugal sifoni ko leccion ci makko o inni debbo no hani wattude nga yibe men yidi be ko der sare be yewter mabbe ne wonal gotum
bone yo fle complexe do
mini mi lobe dum ko yu rafi jabande hore mudum tanno sabe ko ngadda ko matete kambar dun mi yida rewbe ornobe dido sifoni ngaji di ko la ko dun ne harata fi heddade ko be ngodi ko be anda wiide kulena turna wala ko neddo wawani ne borna sifoni ngaji di yalla ede bela worbe be beda yidde min
nyalor ma hande yeyobe sifoni hewbe anakaba tinno ala santraure mohalana e
siwon sugo gono kadi san lumo sifoni o na weli san yoni suce ngaji di robe ngaten kali si tobu o hakune unyere unyajoy do alhali ko jomu yidi
hande sabi rezo sosio yerobe hewbe no watta sifoni ngayi men wajo re be woni rakala tagribe
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
itande fu yolongoji kewdi ngatta fu buri sukabe ko watta legel kewde leydi meden di masibaji ana ngada sabe nabungoji mayoji le na fan ko biere ko watta ila meje kanye e hewgol gori e fewde e wada watta majjun himbe kay sigu mutti sigaso e gaw politiko hani wadede fa yolongoji cakke dun ko min kalan hala mudun le hello min noddet on nam palle do facci tan Umar way gallo
anga bo
aytuden goriyaji di yalla ndiyan dal jabbo no yidirano
da atta cugoro
ni san deborder
avec ni tanaba sukabe dum yata e galle
ditou
mi mopti ni cugoro
motti do so ndiyan an nata atta bibbe ndiyan goni e mudum bi ndiyam ne yida ko bawli dum watta so danya bebe nan
cara dobito jila
ani
mi den gonde hokkude awobe hakkilaji lobbi tawende di njinjol todo fube pabo dum ko yaawi
parce que ou sauver
do kaydo sukabe an bay fijju tawe jahay fijjuite le mayo so hamayo do taw wo modo do to wobe
nous demandons
aux autorités la mu ko wombe do be tinno pamina jamare de no ti Allah mayo go wori
gaawu
Kronika zoom sir handen amin kalana hala himbe be sini nyawi iminan hakilaji himbe fu a wi'an hono joni joni malkal mautu warnambe no be ngori Umar way gallo
dub makko mbare dubi chapande jeddi welore an wonno le kere duuji to nyalomo goto tan o jontale o do nokku tay o mo joggi biddo dogotoro wi ambulance yahanamo ton waddamo do bomako do wakkande mo yotti bomako do demo nabale clinique balde seda tan mo yalti ton ka yimbe ngardo yandin demo fu o halta ko juddinta hakkille fe so mo wi'e mo ronki danade hanken o wi'an hore makko annawa no wi caldi makko di fu ana nattindiri weloro juddinta hakkille jamare de fe wakkatiji bi ko jaatu o landoto o wetam o do nyaw o mo dada e mudun o beedele hendu wiide biddo a dogotoro non halnam gonga tawedi wido deb modo fu welor yeggitan fe wiide nyaw kanye e yonki jeedaka ono hitni be ko min biyoto on tan kala yonki fu na hula mayte so bingil adam wori adna tan danyande witti yolando munyane sawro no en
sakira be biyan tafana Umar way gal amina ya rabbi sakira be holtindo no wiide di kabaruji fu rambay daade dana holtinde mi koni hakillaaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 ngal journal e magazine karo jukini do fu rambay hedade do ne mere mere sini on noddi numero service kono foni 37 321 no faysata wadon mere mere sakiraabe andon wiide ka tan kana tawdo fandi fu nogay tanga credit le telephone modon fa kebon hedaade kedde hedaade do e sere yewtere cellande wara jukkininde safareji yogaji ko watta heejo ndimu njattaama ko wawi wadde cancer honno wiri e horgo ngo organisation mondiale de la santé e leygo horngane andon wiide centre international de recherche sur les cancers wadde don illa hitande 2005 don yo gollirde gonde e wi OMS no e don wadani pililingaji yogaji tan an don ko holita wede ka ko lati fu o kabar hala mudun ana hale sane don ko wembi rewbe hewbe le o wakati le meɗen ndi ka noon andon wiide kamɓe andimɓe ɗon andimɓe celɗe kabar cellal dogotoran ɓe kolliti wiide no haalaji kalteɗi ɗi wona no wirete noon ɗi gorri miccintini wiide naɓɓe miccintini wiide nafagaji muɗum ana ɓuuri torraji muɗum fa ɓeydora eɗen fama andi ko keɓanimi en ko saabide ɗi haalaji kulɓiniɗi ana jiilo dow ɓeɓe ande ɗe andon wiide ɗum famaka na ɗum ittama ko ɗon hollitata wiide ɗum yo haala professeur Amadou Bokoum gynécologue obstétricien les suudi dogotoro hôpital Gabriel Touré e wi makko farde maɗa fuɗɗude heƴodimo aɗa hani tafon haltidinde e andinɗo kabaru muɗum
fedde OMS hono gollirɗi fu gonɗile adnaro allahndu ɗi golleji mum en nawri banggal cellal ka hollita e wiide ɓamgol poɗɗe totinoji ɓeygu ana wawi yettinde debbo caɗe OMS ka ko hollitini woni ɗum hana ɓameede tawi wona e yamirore dogoto
a rewɓe wonɓe ɗo bamako ɗo ele kedde leydi meɗen ndi dulla wiide neɗɗo hana ɓamde heƴodimo tawa haltiday e dogotoro en
ɗeɗo poɗɗe totinoji ɓeygu kam mi ɓamirta ɗum ni tan ɗum ɓamata kedu so wona ni analyse gal yogaji waɗa caɗele ka fu min yiyayi ele ɓamgol majji poɗɗe ɗe yimɓe yogaɓe so ɓami ɗum ana gila ɗum en a bada min kam min nanayi wiide eɗum hokka neɗɗo cancer
Diallo Houlemato Traoré o infirmière obstétricien suudu dogotoro Sescom yelimani holti wiide ko ɓuuri moƴƴude yo kaltidal e hokkodirde hakkillaji fadde neɗɗo wadde heƴodimo
a immanta ko hoore maɗa tan jottoɗa min min gattene hunde ko wawi totinde ɓeygu maɗa minen ndu min gaɗira ɗum ni tan analyse ngaji kewɗi won toon ɗi min gattata fon nde muyɗe allah du torda fu yottotakoma sa jokki
association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF gollidemo inade dow daranade heƴojindimo le mali waltini hakkillaji e wi madame keita mama si diallo horejo division clinique AMPPF wala fu moɓe ji le nokku mabɓe mo ñaw cancer nangui sa ɓamgol safareji heƴodimo
wala fu caɗele banggal cellal komin tayki e to rewɓe ɓamoɓe ɓeɗo poɗɗe totinoji ɓeygu ko ɓuuri duuɓi capan tati hande poɗɗe ka sa ɓami ɗum wajibi dañ ko matuɗa ele calɗi ma gaɗu wona ko nawi ana waɗa so laɗɗa neɗɗo ɓuttuɗo ana wawi wayitidde ɗum wakkati no jiyata tuundi ɗum kana mate sanne
docteur Nusamake gynécologue holti wiide ley horongoji gaɗaɗi safareji heeƴo jimo jiɓodiraɗi ana mbawi jaade sawrude ñawuji cancer lowol koyɗe
rewɓe ɓamuɓe ɗeɗo poɗɗe ko ɓuuri duuɓi sappo kano ɓoyiroye fuu wamsi cancer goto ka yiyan ɗum ga ɗum heewa sanne so a fondi e adadu yimɓel ko ɗum nangata andinde tan wiide faala ñalawma momi golli muɗum hande o ka jandeji ɗi ka fuu holliti wiide ɓamgol ɗeɗo poɗɗe caɗele fuu yettinta rewɓe haala cellal min kalta lugagoji ɗi kana wondi jokkitade fam
professeur Bokoum ɓeydi wiide nafagaji gonɗi dow heƴodimo ɓuuri mawnude dina farade ko ɗum watta cancer
neɗɗo celluɗo mo feyi hunde nawata ɗum ka ana tiiɗi fa ɓamgol ɗeɗo poɗɗe yettina ɗum torda banggal cellal ko ɗum nafata ɓuuri torda ko ɗum o yettinta neɗɗo ana waɗa so ɓeygu jomum totine ana ɓuyta ɗo rewɓe yoppugol mum'en ƴiƴam ɓuuri fuu wakkati mo iwɗa ele ɓeynugol tiiɗugol ana waɗa so keɓa wakkati juɗɗo fa kewta hoore
ma e dunkent ande fuu kolti wiide heƴodimo ana moƴƴi sanne dow ɓantare rewɓe ana ɓeyde dow cellal yalla ɗum fuu ana faame sanne e gonɗigol ngo horongo min tewti organisation mondiale de la santé dañi ko wi dow kabaru mum ka wattu joni o ka tafon e jaɓay notade landi amen